Ayayaya, baba, baba.
Aje chishapi ya kapalo tiyo.
Owai, onusie mgoliki tuwa surum kago uwezi.
Iyo, atola baba, jeshitari yo mungyo.
Jangola be.
Chichi jompichireno
mungyo. Omgola zala tiyo wana mkaga muiche nemu. Bulikana ninyo watu yako.
Wana mkaga, bulikama ninyo watu yako, abuyonsa.
Uno jangola mulaba abuyonsa, bulikana ninyo watu yako.
Abai, labama bere mkaga, aya.
Wazi wa mwasa Mombasa.
Ewe Mombasa.
Aya.
Yase kanani. Na baba kenya wali mchisenge bonda bonda walinga. Ngamba faraga. Aya ya. Uwana mukaga buli kamune nyo ato yako. Chino shukute mba ganda vange. Mkubo juhulira. Mkubo mkubo buli wendi nyo unaona daba mazi. Labubute mbuzibye kusawo nyeze misana banani. Uri kuwe tonya vyo vichibino. Uri mukazi wangi licheye chikonyola. Nyumba zikika tenyoro musenego. Aba kazi ndawa mwenda wakutye wabano. Uri rwemfuka mboto kengendo jenkola. Ndawa mwaba kazi vintwa langa wa otoku. Vavira mokera vingira tulaifa. Wasanda uleze chando jia kutulaba. Nange kankuwe simu eno jia kubaita. Abe chikatu tesemu kore chikachi. Kankuwe simu mubangu pichabe chikana hindi uzono sawa siza mukazi. Wachenyo watu mkaka.
Wale biya omusuku wakuye simu agambi akute mwaka chaka kuchale mbele jireke na jisanga
kachaka karano
owange mzee yolaka wakenda kapalo chyo anti mulengere
baba mzee wasa ulemba liko ayakala musuku wakambi akute mwaka chaka karano ayayayayayayay mulengere katonda wange Chikaba kumanyi muzewe mucho Emiko jiriwe chini rigenda kunzicha Mwanyi nazowe kaule sinda mulaba Achema kubu ya kutu asangwa rujawa Omukuru we chikaku tuleko wano Ene wange biaka huyo vya nemerera Manyawone bachata vya jewe vichi Muli renja vya songano kukangana Omukazi kwenna wasa agenda kunzicha Asulasa vichi jiri ya namontale Namontale nze kwa ngamba sinda mumanya Chokana wakulu msige kukenda kunzicha Senga wonga mawa kujaro njawa Kono simu seke soli mamu sambwa lazima Wama wa sakya vanage wenda chambula Eva mokongo neza hiro kukazana Eseno jibunye wanji moko tahira Echanga banji mujima njibu chauka Wenda kweyo netikiza musomalia Atao nesaze Mombasa wanyirivu Abakazi wali Mombasa mumachirio Kona woya kalomu wendo funa wengucho Zanti sisi vazi kweya chomba nyisemu Chabuso musene kone kukulangu mutamimu Ipala nasibakala ncholo musene ko Kulechiza pia nezii chakuhoda yangi Atao nengu basi mweka nintagiriza Mama wawana nipuko beno mwadivansi Umu kazi kundalina nengu mwolava Ngoro musene ko kwenye chumu chumacha Kozi ngomu kore jecha kari mwejushi Kazi makamuno ya fuke shichi gonyola Chisera fuka nechimba lava waita Yakolo muwatwa mchinjo lusi wekara Hawa chaka vangambo lese shetere Chanche Mombasa majini ketala runo Akachari mnyumbe sumbize yasa Mnirone ratuwa uli roku watuka Aya uli mnyumba Jeja Jeja Chu
Mwajimu zuku
Iyo ya watu kila mchu Chonda wangu
Mwajimu zuku
Mwajimu uju jeja
Mze nyeze Sita kusobolevyo
Jeja chonde kawo Mana jeja Lama jeja tuse Ave Seru ganda ate munde kakabikano Enewe muna duka echini cheri dukwa
Baliba batu gambale kaswama isepu Eyesubo ya veu sabi natu waduka Obange chini wa mweto nalimanya Katiwe kanya njoke na yese kolaba Waliwe vikabu vikambi olimu Tusu leja vikambi munu sosu iba misaba Omutima kwa kofia kwa gala wano Atamanga masa teka manjinje kasula Yekono musota omwe ruja kukwa kuya Kachikacha sere ya yelu kauliza
Katonda wange bintu oyagala bingi ebinne bingyamu
anti bwebikule makambe kako wesale
lwaki we nali okuwasa kyewayogera kyoli kini ne nkuleka nfuna okuwera
sokotule wasa okuganda pavula ate ngaoyabuloka ngaowenamutale
namukyalo otegeeza kimu okukyogera
laba omusimu gwatobo gyakola yanguwa amavisi njagala osimbemu musongofu ate ngaosimba ku misabosi nenkalu
banange jjajja muleke emiko nammwe oba omukazi tukuba mukube tumukube kyekinasinga lwaki jjajja temuleeta miko
mbadde nkukubye
obadde okukubye ngaomeyo mbimwanyi
tekuba kunsimatuka nekukuka mbadde wabula muzzuku
wanje
kati neesiga
ogumye jjajja
genda mutegera wano
olaba jjajja gugwe mabega
muzzuku vamvamvamtewo
ate gwakutya omugonogalula kati bannange nanga amagulu gekyuze sikyagenda bannange kola kikatonda wange owe njeka mukazi wattu lekalekaleka nakwewasiza akaky amagulu getuze gasibaganye mpolera sikyagenda nkola ekinyabo
bukabuka bweddene ekinyumanyuma ate nja kusala ekimiro totunulira
maama wange byonkozesa binnemyekaki ndekanoogenda nze mbeewo nfuna emirembe
emirembe gyotikiza sinagiraba nabantu benda bakandyekunkona ekitugo
kati nno kyosobokedde okolyokola kwaki eyakuleeta bw'oba olya mukazi wattu
oba nga ndijjajjawo kusalira nnyoko kati nzenkulaba osaana kuba mutabule
okukyagula engeri kyokola ekinyabo
yagala nkutabula otiike kunywa omusaayi
omusaayi gw'omuntu okuba mwawufu tebakunywa matyo batyotya namutale
wenkulaba ndabawedde mu kufa kati
okufa kwompeti obulidde wa mukazi wattu ndabanzikiza abulidde ludda wala watulege tyekizikiza ku maaso jjajja
banakazimuzukulu
azizi
ndyeno mukipipa
ate oli mukipipa kyowekoze kyokulabireeyo
nkulengera nkulabira mukipipa nokutunulidde
bananye fuddeze mwenna munjekere tekatisigatezeka
tukuma tukumano mukipipa atofaayo
uli ebyenda binkankana laba kabezi netoloola bannange guno musambo
jagala ettebe z'amata kapa bbiri
amata ga kapa ennyebe bbiri
kati
ngenda kugajjawa wamma abasajja kyeŋŋamba mwewala ebino damali nkuseegula ekyo oziramu okukinoganya bavubukanja babanja abawasawasa temugwakukyamukungu ekyo kyekyo kyolaba obwedde tudde munnange siinakulaba akibunguse neŋŋamba otusonyiye
omyawokadde wajjajja eseeka wengene babanga munsoseyo nayo nja kutuukayo ninnya omugongo gwetaaga gonyawosula akaliba akatuubusa esumbi sinagiraba sigitte kutiba eryato lyamuze olaba ennyanja ngisomose wentuuse kulya bitaga badde mpulugumya timba akabanga embuzi emisamwa mu nsoso kya nakyo kikulindiridde n'amakoba genasabye eriba bantumye ebbere ly'omukadde nga yalina magoye
katonda wange kakibansaba amabeere g'omukadde nga namagoye nze ngenda kumujjawa yarabi
badde mpulugumya timba akabanga embuzi emisamwa mu nsoso kya nakyo kikulindiridde n'amakoba genasabye eriba bantumye ebbere ly'omukadde olimirentale n'olwannawo olufu leetabyeggambye musosibabisaba
bannange nfudde nze ebintu byaŋŋamba sibitegeera obadde kigwe mukazi gwe nvaako baganda bange ebintu oyagala bingi ebinene nnyabo
anti bwebikule magambe
maama wange byoŋŋambye sinnabifuna namaago yambuze mpande etenze byendaba maama wange byoŋŋambye sinnabifuna namaago yambuze mpande etenze byendaba
ngezeko nyingira olubuto nkuso yesoye kati nno yanguwa ojja tulaba tetuwena
akakyolo kyamala otambye sinnagumanya maama nfukamidde nyamba tontuga kati wakiri osale sente nja kuziweza naye ekyebbeere n'omukima olwayaba
olwayaba otegeesa kimu kukyogera tuula wansi awo n'emikono giwanvuye emitwalo twagala mwenda osoolekooka kati wotu teto setu kwa mtuwala mkwakala wano
mtuwala mwengu kwa otu sebulire
sirete mkwakale sigate kuno kutano
kasiru kanda muyamba kapo kakano penatwe sonje mpewele mpone chireko misambo jakala sento uruchaliruno musonje kubu mwamunana jakuziweza banami mwandi sonze kukusete katulu jecha jecha
wani musuku
banda imutuka kundi mleche mikumu wakami kukule mkubi
yes chasola msambu wakatubi tuse
kachichecho chila chibandani
zenyeze nadambia usitia kusibira uviangi
bandani kakati jecha mwenye semu banga
mwenye semu banga
kachonja wani nika disenje ngeja kola nchoku zifuna yarabi disenje zifuna bane musonde sondeko ayayayayaya nika kusola lulimi ocho labo lulimi ununaru kabiru mwenye kusenye
Sisi siwa somu tuwala mkuzivala Zabie mchitanda wendu sepala buse Mwokutalolo nina nita wano Nekubekia kutonia nomu lironga kwekoleza Ateto wa somu la pako lorifa Okusia konze kuola bako bari mweraba
Ayaya Angambi siwa zangu mbala paka lunafa Kachi ye mkazi ye koyo Ye mkazi ye kaye koyo Anakuma miyake mekaze kumba ajeno msambo mungu Oba mama wabana tebwe nagoba Omani andabira ku mama wabana jali amugamba akomewo Njina wasamusamba kumbijiride munju akomewo namusonyiwa Yonabi yakola musonyi Manya naga asonyiwe Ayaya Wama wasajja chengamba mwe walebino Damali okusigule chonzira moku chinoganya Babuku kande babanja aba wasa wasa Temugwa kushamu kungwe choche chosholaba Choyinza kulaba kuchinono seya kachi Abange mwefuke tuone koku yendere Kachinsi ya kuseno yebi sabolaba Simanyi wapija ngeze zichute wezi chu Yepere ryomu katenga yalina magoye ha Banange shukujuku Olulimi lwantale nolwe na olofu Kuziba munyaja mbisange woku vijayu Olulimi lwantale nolwe na olofu Kuziba munyaja mbisange woku vijayu Jaja, tukende babije uo
Neda musukuru Neda, ziwange toja
Banange Na umucho wangu wani olibi waya tumalika kenda na awe wangu
Babu
Omukasa
agenze
Agami mbundo siwa sangu mbalala paka mwani
Ewele banafe tukule seo
Kachimunye semu banga Kachinsika temu banga sina vimanya Mama wabana kweko mawotu kumbiri Kachinsika temu banga sina vimanya Mama wabana kweko mawotu kumbiri Sigate mupanga sina bimanya mama wabana kwe koma wotu kumbire kachi sigate mupanga sina bimanya mama wabana kwe koma wotu kumbire kachi sigate mupanga sina bimanya mama wabana kwe koma wotu kumbire kachi sigate mupanga sina bimanya
www.mp3ugandanmusic.com